Johnny Mjema.
Nataka fanya tracking na nilipe fit. Ambaye mkali kama mimi na nilipe fit. Na tukifanya collab tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki. Nataka fanya tracking na nilipe fit. Ambaye mkali kama mimi na nilipe fit. Na tukifanya collab tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki. Wengine Professor J, wengine she depends. Wengine she smokes for fools, I'm on the face. Nimshirikishe nani, bado jibu sitapata dere. Tunaumiza kichwa mpaka na hisi kudata. Nisedeni mashabiki, nimshirikishe nani. Mwana dada Kevini vipi kuhusu resi. Nifanye na mandozoro kwa soti ya kenyororo. Au nipengwe ya bese tato fanye nura. Wengine nipeje mo, ali imabisho. Kama wote wafai, basi nifanye na duri. Nambie ni mapema, au nifanye na matonya. Wengine wamitika na wengine naona kimia. Au ni mnamana toka Tanga ni mperoma. Wengine naona masonya, melezeni mnavyoona. Wambari si wa ski mnasema.
Pema di, madem si wa ski mnasema.
Upejini,
mnasema.
Upe musiki,
mnasema.
Upe albumi.
Yani nifuru tata, bado jibu sitepata. Kira mtu anataje wake, nani nimshirikishe. Au kama vipi nifanye na baba mkwe. Nataka fanya traki na nilipe fit. Ambaye mkari kama mimi na nilipe fit. Na tukifanya korabu tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki. Tracking and in perfect. I'm a mkari kama mimi na nini perfect. Na tukifanya collab tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki.
Nataka fanya best collab. Wabame paka migogo. Kwenu nye siwe kero kwenye media kawa mzigo. Iwe goma ya mwaka nifanye na quick rock out. Nifanye na Keisha, nifanye na human nature. They call me true boy, mitaani watu hoi. Nifanye na chege wimbo fani kawa reggae. Temba, pasha, J.I. na Alikiba. Nifanye wimbo wa pamoja, wimbo wito mahabuba. Edo na marubado, nasema nipe kingwendu. Mwanza, mwanza, fliki yungo asadedon. Nimtofute jo makini, usintambo kigamboni. Wimbo wito kama mtoni, nambie brother D.Y.
Fanya na 50 centi,
huko metane mali, boro ganda kamilioni. Nende zangu kei, nikamtafute no nini. Wengine wamitika na wengine nona kimia. Nifanye na Dudubaya, pamoja na Mr. Nice. Wimbo wito emo peace. Swimmer, we train more peace.
One love, Johnny Jema.
Johnny Jema, bro.
Rest in peace.
Rest in peace, brother.
Nataka fanya tracking na nilipe fit. Ambaye mkari kama mimi na nilipe fit. Na tukifanya collab tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki. Nataka fanya tracking na nilipe fit. Ambaye mkari kama mimi na nilipe fit. Na tukifanya collab tufanye bonge la hit. Wapagawe mashabiki.
They call me true boy.
True boy.
Hey, call you baby. Nimshirikishe nani wimbo. I'm right. Gentleman record, Bobby girl. Johnny Mjema.
Johnny Mjema.
Kongo to jazz band.
Leo Chumba Serathini.
Malukisa.
And they linger.
Yeah.
You hear this, bro? It's another hit.